Sykes.
Studio 4.0.
Brother Woza.
Ishawaka mbaya msije nike. Mida flani baya baki kaunahe.
Studio 4.0.
Ishawaka mbaya msije nike. Mida flani baya baki kaunahe. Wanabugi na mikiro mbaya, wanacheza na mikisela. Wanabugi na mikiro mbaya, wanacheza na mikisela.
Nachumuka home, fuko umejaa. Leo naenda kutumia mimi na mama. Nacheki kwenye phone, namba zimejaa. Ngoja ni washtue wadi wangu majamaa. Nimevaa Gucci, mama yuko nusu uchi. Katapaka adhabu kila mali na Versace. Hayaso hadi ili nije kujiachia. Agiza misosi na mitungi kuninginia. Niko na rasindoza, wahuni tulieni mekuja kutupa hoza. Profesa kaja na Ferrari, mina Maserati. Tulichapika leo wacha tufanye washerati. Mara moja moja kwenye live sio mbaya. Mzee wa mikausho, call me mzee wa kaya. Kuku champagne mezani imejaa mitungi. Combs na anodi wao wanachanja mirungi. Piga diko kula tungi mwana usijifungi. Nipo kwenye kona counter na mando mfungi. UEFA champions, Magwiji champions.
Ishawaka mbaya msije nike. Mida flani baya baki kaunahe. Ishawaka mbaya msije nike. Mida flani baya baki kaunahe. Wanabugi na mikiro mbaya, wanacheza na mikisela. Wanabugi na mikiro mbaya, wanacheza na mikisela.
Ya utatu menikuta na backup. Aupata picha nshakula mistali ama menikuta na waka. Yeah, sheleza mapati yetu ni uwepo wa mademu wenye vyanda tupu. Na manisha wala toto wenye supu supu. Kama hauna pesa pati hile likuhusu. Sana sana utakachuambulia makofi ya mamabusu. Nasikia kwenu mambo mbaya kwetu mambo shari. Tupo tunakura bata pande za bahari. Tupo na masista ndu friend na tari tari. Tatuambia nina kuna mbea yeja na gari. Watoto na vinyonga, wanangwa na viwasha. Kakangu chindomani kanbananishia mtasha. Kazi kwako kujichagulia unayemtaka. Majina ya kishwa matupo Karen Natasha. Pesa ziko huku you already know no. Hakuna kulala CSO porno. Weta leta hapa liponyosha mkono. Tunataka tuake tukafanye ngono.
Ishawaka mbaya msije nike. Mida flani baya baki kaunahe. Ishawaka mbaya msije nike. Mida flani baya baki kaunahe. Wanabugi na mikiro mbaya, wanacheza na mikisela. Wanabugi na mikiro mbaya, wanacheza na mikisela.
Udadade, udadade. Watoto mesha vesha tushaze madata. Ni everyday, kwetu holiday. Watu wanadata na kulisa kata. Zile toto matata ndoto wazikamata. Tell them Batman pondi shata. My big papa, kile tawake kula mambata. Umba.
Ishawaka mbaya msije nike. Mida flani baya baki kaunahe. Ishawaka mbaya msije nike. Mida flani baya baki kaunahe.
Wanabugi na mikiro mbaya, wanacheza na mikisela. Wanabugi na mikiro mbaya, wanacheza na mikisela.